Mbombo.
Kimbali ko wazi.
Ambulance.
Kimbali ko wazi.
Oya Jimbo, Jimbo, Jimbo.
Kimbali ko wazi.
Oya Jimbo, Jimbo, Jimbo.
Kimbali ko wazi.
Tulishachana kama leivani mina tetema.
Mina tetema.
Tushagombana tupo tena mina tetema.
Mina tetema.
Kiona kajiposti tena kabenuka basi ujue.
Jimbo liko wazilo.
Ukipata nafasi tena usizingue.
Jimbo liko wazilo.
Kama unanipenda sina mbambamba nipe namba.
Nipe namba.
Andika namba.
Andika namba.
We toa namba.
Toa namba.
Msiniogope mbona mnitongozi.
Jimbo liko wazilo.
Si unataka show eh. Nitakupa show eh. Uterezi.
Jimbo liko wazilo.
Mapenzi kama gwaride eh. Wezi kuwa mbele everyday eh. Wakisema kushoto kulia nyuma geuka
wa mwisho na kuwa mbele.
We Jimbo, Jimbo, Jimbo.
Jimbo liko wazilo.
Oya Jimbo, Jimbo, Jimbo.
Jimbo liko wazilo.
We Jimbo, Jimbo, Jimbo.
Jimbo liko wazilo.
Oya Jimbo, Jimbo, Jimbo.
Jimbo liko
wazilo.
Ya wake. Okay, Jimbo alina musika ila bado poa alina soundika.
Chega.
Baby, I miss you, I love you, daddy, good night, visha saulika.
Chega.
Yeah, kama unaweza tende ukani bless. Kinya mwezi bila sentence.
Chega. I'm pleased, ijaweke wa fans. Kinipenda nipe evidence, show me.
Kama unanipenda, sina mbambamba, nipe namba.
Nipe namba.
Andika namba.
Andika namba.
We, toa namba.
We, Jimbo. Jimbo, Jimbo,
Jimbo liko wazi.
Oya Jimbo, Jimbo, Jimbo,
Jimbo liko wazi.
We Jimbo, Jimbo, Jimbo,
Jimbo liko wazi.
Oya Jimbo, Jimbo, Jimbo,
Jimbo liko wazi.
Na wapongeza masingo mama.
Masingo mama.
Usema kweli mnapambana.
Tunapambana.
Jipigieni makofi. Wanaume kolofi. Jipigieni makofi. Wanaume kolofi.
Kama unanipenda sina mbambamba, nipe namba, nipe namba. Andika namba, andika namba. Watoa namba, watoa namba.
Jimbo, Jimbo,
Jimbo. Jimbo liko wazi.
Oya Jimbo, Jimbo, Jimbo.
Jimbo liko wazi.
We Jimbo.